sakira be hedo tobe studio tamani debbo e gorko suka e mawdo on bismillah hedaade studio tamani do hejo acti de jeune den gon hande asawere noga lewru fevrier hitande 2021 mi Ousmane Niali Boul e Mamadou Sama Seku gon nen do sembe seku e bismillah
sa haire ke jongare
baso ada alhamdulillah haya hedo woni ko jogini da
tamani amjon le baso hande meman haala amjon hejo mo kango premiso focintini yeso cnt e suka be berna ana yeli do fufu tene hore ele ko warata ko bangal la mini mag meden meman nato gol suka be ele jonne pellet rusi en to muti ton ko dun sambinta dun den no jawmudu le journal meden e bangal hono mbudon ni yewtere sembe caldi dun ko tektita le yewtere nden
sembe se kulle fuddode kabaru jidi holliti wi de hore je ministre en Moktar Wan holliti kenyan golle ko yidi wadde le lam hakkundeje o iaso cnt
non tigi hanaka jomwari mbiyan ko hewi humpitama am buri fufu bangal sembingol denagu yawtagol politika ko ben e nuyle golirde lam e kan dun hebgol golle wonande jokolbe
sembe se ko holliti dun sukabe jokolbe ana jogini dun jike lobbo kedden ko be kollita Aissata Diarra
ce qu'ils nous disent là
mi emiradan sona hore so haali ko ngol dartingo an haani wadde gollal mudum kawtal handanga yo hunde tenterno gaddu e tawede fu gouvernement an haani wadde imma daraji yalla suri baba an rento so be kalni hanne yo homo fu tinno yahto gollata taw wala dabari tadiado yalla ben lento natta honani gouvernement an yadbe jumo yibe bombebe
je suis sceptique
sembe se ku do moptito do sukabe an do miri sanne lam hakunde jo
non tigi usman yali buli men buri fu so bangal jam denagu dewral hakunde bibe leedi kanye hakko ko raf hebul golle kambe jokolbe ben bangal mudu kedon kebe en nalod amen to muti ton Oumar Waygalou
ko me tewtata jungo lam hakkunde rew yo wadde imma daraji yalla deejer an hebele leedi ben han hapre ceji me yalla kawral ana wara hakkunde baddi leedi ben han tinnabe jeewna sukabe jokolben golle yalla be sukabe an heba bamta horim en le nyalade warande
sambe se ko en jaara ngawo to couvre feewi wada do ni gol lam gondo ton bami dabere mudum fewde e rafindena gondo li onuko
Ousmane Niali Boul en ben jokolbe en beltalge sanne ben ka do an nya derno bangi goddo dum yugabe kam na huli kuteji kum yottinta imma daraji mabbe derno keddano ko heban en kidaado amen tun Adisatou Mohamed Maiga
anen himbe hakkile mudum wala gotun e wadde ko o couvre feewi pamde 21h yaada 5h bete lam wiide ti imma daraji yo watta yalla deena kon hebe yalla guygaj an acce kan en bargon yimbe an acceli gendini sukab jogobe holliti wiidi imma daraji lamu wadaade ana mojji sanne
le couvre samoji mi de jengano sella ga joni men hulan sanna do sabi so mi defata ko he kasin yalla meba mi sotta dum be nokku jengata mi nata
seydu mayga kan yo tayere kan nana mayga o yo cotto nyamande be holliti o couvre fe on ana wadda torraji le gollal mi enga
affaire de couvre
me wawa salade sariaji lamu bamdi sabdi dum mojji menen pe dum e tayere fu meda yaltana sonna waktiji so de yimana an haaja so de 29 yotto to me udda ga nyamde hedde toni wela amen sanne sabu nafta amen mimi tayer dernde golle tan ko jange ana wada torraji le golle jaa wakati haala do ana yaawi sanne arja bawo safu wartande fajiri lamdo gouverneur so te on way wetede ko wakati seeta lam holliti bi ciaganne di imma daraji bama do natike sabe deejere fudde hebe de le gendini sabdina jama on ka e kakimen ana lente
en jaran joni yotere meede mini magga yotere me mini magga yontere de ana fawi do natugol sukabe le gube terroriste en le lamu mopti
Ousmane bule mbiyanna wayde denagu lati sababu mudun yogobe kay mbiyen hono halnana en na mila wiide o do kabar o yo batte mbiyen rafibul golle kay dun sadda e ko nande mun en sukabe ndardi lamko be mbebande be golle yalla hadde mbiyen naturgol mabbe le mbiyen gube kaptoje to mutitu keddano ko en nelado amen to mutitu Oumar Waygalou du fois sam kanko alcc
talka ko kanye wayde golle dun woni ko lati sababu so sukabe an gondi natude e gube de non yimbe le moptibe kolitire wiide be bi wattu jono lamu hani fiide dabreji to yalla no sukabe kan hokkirede golleji fati jahana taya e juude gube bande kaborde fa dentiro ko hemude na bibe wontube e dina
yimbel be ngala ko golla so won ko ngaddu do e mudum ko wawi waddande do en kalsi wajibi be jokka e gube jogibe kaborde
pelle societe civile en gonde le leedi di collectivité tagal so golleji darnama jamarnde jatan han hokke do en hakkilaji lobbi nayiro bangal golleji ko hebata do hen kebe alu lom kanyum woni jubbino golleji fedde no der cadre et sans yalla jam e era no wartali region mopti o komo sifido hen
chaque jeune assez
woy mabbe jukube ladden koobe saabe denagu mu won wobbe nato e mabbe yalla na heba darni kina dati bawdu waddude jodda gol su halnde hakune bedo sukabe ditte
no dido tida laaji gondi hebirde sembeno yoga e sukabe wonbe li no ko kolitid lamon hani wadde do hen imma daraji daro darne mudum don ko Oumar Waygalou hebini motti suudu baba studio tamani
en jaran joni kabaruji yambereji edi wonno ko wodi le cakde yantande sembe seko
usman nyali bule mbiyan kala en jebano yide film biata do la rue du destin ben hande wattu 18h mo han yaltude to cinema magique dum ka inde mum joni ma den yo bamba biata non
bandira meden sukabe jokolbe jidbe hawrde e concert niga fama ana hani wadde jamma ko 26 mars wattu 20h
kawrutal na yo bal festival mbiyan lady mali mun woni sukabe robe ngadobe rapube yo iwde noga didi noko jolir fevrier to club africa bamako jonno kambe landinmi dun be hokki tajural wiide dun latto jati sago jamara ne
hay bismillah e jaran joni kabaru jahara chalde milliard ngaji nay sefa woni ko fema futta hani gollirinde le hitande 2020-2021 himbe chapan en jagon dido woni jabbe be dun sappo e totton wonno salibe dun wadi talata re jabbina de
non jati so nyali bule mbiyan hejabe mbiyan fema futta be na mbara non chapan de jetto e dido wodi non to dun delegue en club be delegue en ligue kanye dun gube godde yewtere sembe chaldi denno be fufna wonno galdo kartal to ccb dun
non jati saison 2020-2021 du futti hande sembe seko
non jati ndono club ngaji nogay wadgo peccade hakunde pul didi pul goto fuf pelle sapo ndenno yo aller et retour hande be matchuji tatina han wadede to stade Mamadou Konaté LC Ba CS police dum wattu 18h
alan jango sembe seku fa handento Mamadou Konaté to isface fida as black star 16h juliba as 11 créateur 18h stade Mamadou Diarra asato kulikoroto CS dugonu la fida e asom 15h30 stade municipal Baraweli as bak jam fida asko watu 16h stade Baraima Bokum to moptito kas fida ES Buguni wana watu 16h sen jari tiagal lady met andi njalti le ronde afrique de jati to europe to ligue des champions fuditi le yontrende e 8e de finale ngaji
bare ko jom wari hali gonga kawrute hanti de jati dum fudiri mbi on talatare jabbina de jati FC Barcelona e Paris Saint Germain me mondiri
non jati sembe seku be Paris be tapi catalan be fadati 4-1 Kylian Mbappe don mo France watti hen bingaji tati
dum woni fiyama fadati jati
leji on watti goto Liverpool kanyindu tapi RB Leipzig do joueur Mali goto Mamadou Haidara wodi be gadi 2-0
fa hande bangal mudun ben harinka jom wari nyande albar 17 février Porto ngabbi do Juventus 2-1 e on watti goto do Dortmund to fi mbiyana Sevilla 3-2
sambe seku meda milen acirani kabaru jande jaram
don tigi don tigi tagal joni
sagirabe hedotobe on do kaduden di kabaruji andon di fu do mbaye bu dedi www.studiotamani.org sakirabe hedotobe on fu on jaram wassalam do e seda yewtire tuso garende wara jukininde